Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Doyo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkamisare noga e jetti lewru janvier hitande 2015 sappo e jetti yamde jabbiri masilimaaji chapande nay e joomi den tawa e les maisons de la presse bamako jotti non noodo kabaruji du Oumar Way Gallo. On kompititi wi dum non kedjaado leedi Mali ni to Nations Unies to holi tawede wakkati jono yoppinaama golle wakkati de anniyaaji di ba ma dum non kawrital ministre ngabbe le leedi mi en dingal ko wodi so yoppina golle wakkati jono o dum non ko holli tawede Mali watta ko leedi to Nations Unies to on jotto wobbe ko li tiwiide wakkati jono kanko jaati hani ahani adirede le ko warata ko do an hani ko tawi himbe wobbe wondube makko jokka mo do kalde le kawrangal han tabirede le leedi meden diibe kollitiwidi ile jonte jabbinode dum nokkujana gondi mojjinede do dum wonno gubbe muttude kaani daakede dum e tawede fulami be de do gubbe be kollitiwidi wakkati jono faabe daake dum haani wadde wattu seeda be kollitiwidi ko yaata mali ko be nyongitibe ujnaaji chapande joyom kanyi e goni to Niger to be fu be darta wartude wakkati jono o mali ko be ko yaata ujnaaji chapande nayom dubbe kollitiwidi ben ka garti le leedi meden di dido kabaruji dokkama bete handen sekirab di wono kabaruji moddi min jogino do kikida hande di bismillah modon e hedaade be koliti wi do non kanko kedjaado leedi Mali di to Nations Unies mo noddita Sekou Kassé o holli tawede wakkati jono o yoppi golle ko so yoppi golle dudum wonono ko holli tawede Mali yobayno hono pecce mudu de hanno yobudu to Nations Unies to le majjudi do anniyaji bamama dum hono kenya ko kortal ministre be wadi leedi meden di fa keben famtaade hono kabaro wori Ousmane Diko
tiagal bat ministre o andin do kedjaado Mali to onito itama laawi joyi mandindi e golle di modibo keta hore gouvernement haali talataare nde andinde sakkini beccemu e kala ko funti e kabaro o ko wadi ko sifa hana waddude dum e gouvernement kanon yijam hore worata dande e wi premier ministre kanodo notade fi jobdi cege duubi didi oni wari taade fi ki wadani Mali hennede sera lewote gouvernement hokki tajaral e wi premier ministre milioji temedere e nay sefa neldanoma imali reweteno hitande 2015 fayobe Sekou Kassé tan dum helti hoore mun tafen premier ministre wi yo dum yebara golle gollobe laamu dum etawede yogabe to gollirde premier ministre to ana kulti dum waddani walde sagantonde gollobe dum syndicat kesu suudu baba dum trésor arditade e wi Agissa Zula Dieni Mayiga gollowo mabbe goto windina e gollirde suudu eto jawdi dum budget fa andina numero compte gongaraajo jobirtedo o dum wadali etay ka ma secrétaire général syndicat o ñande noga jeddi lewru août 2015 suudu ndudu windi no lesre e jamirowo dun ordinateur fat em intina dun kasin
hodo dunki ande be kollitiwid le hen wakkati jono be kollitiwid dun wonono kando jukkede o kanyu jatti fewta holitinde wiide kanko noddirteedo Sekou Kassé o o yoppino ko dun wonono litinde wiide du yimbel wobbe kasen jokkube caggal makko le balde garoje de kanyu en don kan yoppude golle kede kanko noddirteedo Souleymane Drabo yo bindo le journal ngal be noddirta esor ngal ko halido hen do foccitango barke sise
je crois que le fait
mede mila ko premier ministre oy hore mudun yalti so ndardi bibbe leddi ndi yafa ko fa yottoyade ko fammini jama o do daliliji ittudi leddi meden di le woteji walde Nations Unies de denno dun an holita en wiide kabar o wana kabar ko fuudo fe seeda le majun net arandejo fu kando nyingede dum woni kanko wakilu Mali gondo New York o sabi kanko buri fu padade dakirde maunde Nations Unies gonde to New York to mede mila hande hande o ana haani ko dun sebane hakille jaati fa pamen homo hen sabi bin dido tidallaji so en ewi bibbe leddi ndi jaati ko e mudun immani o do kabar sabi idun yanni jaati so en ewi hono basiji kubunode le leddi meden di le hitande 2012 de fa yottoyade 2013 ko walde dental led adna wadani enko denno haana ko ketten tiagal e le yobugol safande de denno ana haani ko dun fiyane dabareji ni
sekrabo do mbali netri mi jojjo modo hello am be malande gal mi noddirta face facebook gal
tamani
do kolliti wi do won kanko lamido hopital mangal do Gabriel Touré noddirteedo professeur Kassou Moumourou Sano go holitaawede wakkati jono o yoppi golle le majjudu yimbe le kewbe kolliti wi do wonono ko doctorande watta wakkati fu murtere mudon ko idun lati sababu wakkati jono so yoppi golle be kolliti wi do won yeruji makko goddo to katti to fa yotti o point be furu joppi golle wakkati jono o do wonono yimbe le lontobe be jaati anandarte le leedi meden di do mali do be ko litiwi do non de basi di ngatno le saha leedi meden di wala fu modon humpini wiide yimbe le be heewbe joppi ngenyaaji mu en be ko litiwi de mali ko be ko yaata anka uyna chapade nayom kany en garti le leedi meden di fa hande ko yaata uyna chapade njom du ebe le leedi niger di e data wartude le nokko di do kabaruji kawtal joyebal do on CICR ngangal le leedi meden di ha CICR ngangal e leedi meden di do wona ko mali e niger be ko litiwi de kambe kokki di do kabaruji bete hande to ote radisson bluto fa keben famtade kede kanko noddeter Suleiman Sega Traoré yo horeje dum hono no commissariat huni kuminina kabaruji fa yimbe be ngarta le leedi meden di ko haali do hen do foccitango barki CICR
depuis 2012
iwde hitande 2012 warde e joni men jattike ko foti leedi yankobe mali ujunaji chapande nay e go ngonno nyongitibe ko jali e mabbe fu turtike le wattu joni o ngenaji ma denno so en jattike ngonnobe Niger be ana yaha e ko foti ujunaji chapande joy malinke ngonno to Niger to le majjun fade mabbe wartude men landini do keri di ko yaata e nokkuji nay to be silminte fade mabbe yottoyade e ngenaji ma denno e le majjun ana wajimbini e amen men landina bulli fa yottoyade e hukumuji e ko nandi e mudun faabe keba silmine fadde mabbe jabbade be njottoyo ley ngenaaji mabbe sabi sa ƴeewi ko jaali e be do yimbeele fu attawam be maroobe daabaaji yoga e mabbe ka ana gondi e daabaaji mudum jaati ndan dun sabi mbini so laamu o kanyun e dawri dobbe piidi dabareeji le majjun be landini fe nyamdu daabaaji di be keba be nyammina di fadde mabbe jabbade be yottoyo e ngenaaji mabbe
ko rezo ngay diddi ngada le sa haleedi meden di so gouvernement ngabbe no ma ko be koliti wi wakkar joni dum wondi e waddude halaaji le leedi meden di dum won to tawdini to kanye to mena ko to ko dido rezo ngaji darna wakkar jono ko honjo to wabbe koliti wi le hen uru rewa kaldal e kawra ngali dum rewa e sariyaaji bamad ila fevrier hitande 2012 ka dum e tawede fu be koliti wi laamo won ko hani fewtude wakkar jono ko wana le dido rezo ngaji be kan darnaade no jam e deedere hani wartide le sa haleedi meden di laamo o duttino wir foton kede kanko no dotta daba jawara o dum won hecci kenya tala tarndo wonno do haldude amen mon do ko haali do en do foccitan Ousmane Diko
ko lande to mi hore am yo wattu mo heejo politikaku soldasi en e denagu fu wayliti den hodo fu joddingol governor tawdeni e tesalit nafata yale be jaha mena kay tawdeni laamu homo be jaada safa be kayba o do bangel leedi wattu de governor kidal jodi gawo wattu mo fay goto yeddali laamu wala sahal lati dundu farati mawdo lefo leede fu sabede sahal leedi ndi yaltani government bangal laamu den fu hawre e do hen hodo fu ingol governor menaka e tawdini nafata en dulla laamu fu wala ton ana bawi lata dum mbawata jodaade tawdini kanye menaka
be koliti wi do non moddinde do gubede kan dakad le sa haleedi meden di dum fuddi ilale jonte jabbinode dum e tawede fu laami be dum wono ko he mutude gonde ton de be koliti wiide feso de do nokkilije moddinama idon waawi tardude seeda sabi de wajibi sina jeewe yel hono be fu be mobirte nokku godfa kaborde tete kanko firu maygo yo gote laami be dum wono gubal gal be noddirte plateforme gal kede ko haali do hen do haalude amen mon do do foccitango Ousmane Diko
yade disposition
dabareji yogaji mbawa yawnede adadu wattu maadi nokku daketeedo kando jabbade habatoobe temdere e chapande njoyo heewfu do nokku mudun taweteedo du e kiloji temedde na temetati hakkunume e gallure kakumu e yimbe mum mahobe fu kana wattu junnido hebene wada faamaade mun laato boy ka fu wadan lebbi tati na nay se tawi fu ana hubindi faama he tilo fa worbe be ndakale hen nokku je noga ene chuba le noga ene de didi tan puda mahede tasberde de mi anda yalla fuddi kenyana handen fafa ana tikarkar leelam tumbutudu ana fu e daddo wanda semalin gobe nani nokkuje de ana mahe ana way hono fay jango mi balti toton wana non worri oyan seda handen mi den gollide e ministere soldatebe leedi men fame ngondina dabernde no habatobe lanilante fa ndaka e nokkuje de se eden jidi yawa fu kana minisma walira kaki yibe fu
resources pour accélérer
gollom to ortem to holi tambe de puddi mutere mabbe de illa kenyen de do mutere haani wadde balde tati ko wadde so be ngadde de do mutere dudu wono ko be kalde laamu o ko so wala fu pamral ko be kebi le hen le majjum kambe laami dudu wono balle gonde todde be koli tiwdi yimbe el mabbe do be gondi le mali fu e mangal mudu be jokki tiki de do mutere ka fa hande be bi laamu o nodda be fa dañe ko be kalde le hen le majjum dubbe bi so ni himmeji mabbe di kuncena ka hore tan le balde garoje de be ngara wadde mutere de anda ka fu do haadi kede kanko nodditer Abdourahmane Himfa Touré o ko haali do hen do faccitango Ousmane Diko
motre gollande men puddinde kudol yeddali tere le malifu yewde kay yaade kidal ko wasata tan wodi radioji region gaji di fu ana murtre gollande tiagal ortem daldal wadi no nyande nogay go nogay didi nogay joy kany nogay jeegon lewrundu kanon kawral wadali yo dun wadani men murtre golle ila murtre de wadi du men noddaka gouvernement noddali men fa ende bantinde na selde murtre gollande li halande men ko men pamata ko warta so men puditi mi andina anni murtere amen murtende du fa fey famen keba ko men dartata ko Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakrabe jame yalla non ne les réseaux ngaji meden den pudirando tumbutu do ko woy wadde ko wadi be koliti wiide bete handen du won yimbe le jaabe so chami tolli armé mali o wiama be jaddi e mobile goto do wono mobile nabo wel ton nyantuji mabbe wakande be chama no armé on de holli tawede militaire goto heddiki le hen so yuru to en gardam fa do buriam do be koliti do wono no projet communi do kabaru yirwere kebe goddo ton o bete hande be koliti on hejeji gulleji mabbe dibe ngati ton di le majjum be koliti wiido ko yaata millioji tem dere cfa dum be ngati do wono yaade bangal jande l'école et doctorat fa yottu e bangal ndiyam so urute ngardam faado kuccala do walde no dirte médecin sans frontière wakkati jone be gondi e yaltinde to heejoji faabe jaa yalla hono golleji mabbe di kan yirwude le laamu kuccala o fu e mangal mudu bete hande be ngadi ton kawrtal won ko be kaldi le hendu wakkande be kaldano ne ko yaata yimbe le teme dere golloobe le balle mabbe de ngari hawrtinde hen so urute ngardam faado kuli korodobe koliti wiide kanko laamido dum wonono kabar to cour supreme kumino do kabar habude e yurku le leedi meden di wiama bette hande o yehito kuli koroto fo fammina jama o wakkati jono dati kaddi seken li hen faabe yalla hono be kani habirde e yurku sekirab do kadde nyaloma hande kabaruji meden di hollitinde wi takkedde hedaado e seedo hono andirdo no yotere meden de ana wodi